yande jo emin taji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Munir tinta e modon sembe habaruji meden hande ni halando gattol dane yade e himbe leydi Niger no dum fa hande dane de lamido ton anden ni birnin konni watti yade himbe ande dun fa hande ko watta jonde jam e endan sodo chaka himbe leydi Niger en kalan duni fa handen do hawrine duni fa handen de ministre kawji do suudi golle duni fa handen he ardibe cuudi habaruji leydi Niger di andan ni wadi subako andan de hubere nyamete enda yewtere pindinol meden studio kalangu handen der mun ni en gaddata na tariki gorko gom gollo cuddi to andan do gonduci region dosu ministri be lede tuba ko be kawji be duni fa handen labi higira ku chaka fedde dental galenda ni lede tawa der mun duni fa handen kenga chapande tati e go'o lewru utti tan dubu jina didi e laso tati gadi duni fa handen hawdina en gan yewtinaade ko be bi aduni fa handen har ko darata jippino laamu ko sogeji leydi Niger gadi laso e jeegom lewru jiyo hitandu dubu jina didi e laso tati dar majun duni fa handen be jawdaaki wattude kundule mabbe yeso be bi duni fa handen be jokki labi jukkude sogeji leydi Niger jippindi laamu demokrasi di anda har ko dartu duni fa handen nawtoraade sogeji gartirde laamu demokrasi guduni fa handen be bi ko be gala be jokki gada majjum ministre redu leydi Niger ni fa handen der andinore mudum chapande tati e go'o lewru utti tandu ujuna didi laso e tati wi ko partiji politique leydi Niger di duni fa handen ko kadi lawol gollude partiji di andan ni no don andan di moytaka golle majji duni fa handen kan woni ko darna fa jewtine fedde de duni fa handen andinore mudum wadi dum ko CNSP wadi laso e jeegom lewru juillet tanu ujuna didi e laso e tati haliri andi norde duni fa handen wadama gan duni fa handen de en dari no wodi wiobe ko partiji di endam moytama lamido birnin konni der noddol hawrine kokkobe habaruji ko wadi watti duni fa handen dane wiude himbe du'ano leydi Niger di endan ni ko watta jonde jam he o der mairi dena ku himbe yare mudum du fa handen hebo watti dande duni fa handen ko watta himbe durwa ko soda endan chaka leydi di endan hebo Maman Salisu Sardawna lamido birnin konni o duni fa hande nani ko wi ko Asumana Musa Arzika waddi firta dengal fulfulde
munakirade dukka
min gona min ngad noddangal yaade kero himbe konni fu lato limamube julude jumba non lato limamube julude to non e keddi julde fu wakati Allah wadi himbe juudi fu duono leydi di Allah hokkale ndi jam jippina e mojjer mudum hokkale ndu kondan yaadu yeso sabu se bonon dayari heddata fe goto non sabi na hani himbe tewta yarda Allah won endam min jamani ko watta ko tawe hono neddo fu juldo fu heba ko wadi har du'a on endan kam woni fesa wana jangu non arwa wiide hasbunallahu wa ni'mal wakeel heba lan subhanahu wa ta'ala tawdo jippina e mojjer mudum kebe ngaden gurdal lobba
Sidi Mohamed Railu ministre kawji do golle cuudi habaruji subaka o duni fa hande o wadidi ardibe cuudi habaruji e dereji kokkoji habaru hawrin dun duni fa hande do golle mabbe kaden duni fa hande ngam miccintinde be ko cuudi di andan kali wadude der golle en der wakati mo leedi meden di tawa hande nani sedda der ko wi ko mama ada waddi firtaade ngal fulfulde
La communication est centrale
dans la construction nationale. Mon endang ko moji sanne e do fi ko dartu yaadu yeso der leedi. Sab kokkol kibaruuji kam watto himbe ko e mo empirto andine du konnan ko anda ekintine du konnan ko waawa. Dun sabi suudu modo mawnu kokkol kibaruuji nena jojjina ga tokkitaade e mojjinde e dartude on kerol fi ko dartu kokkol kibaruuji fu. Ta alle ciul kokkol kibaruuji tokka laabi kan tokkude de enna fu min meccin sa ono hokko habaruuji anditon ke golla modo ngal no waajibi do mon non ngadiron ngal hon haani wat reete onon kan dardon laato don so geejji gollonoji leydi do fi kokkol kabaruji di endan fudu kono hono wakkati mo tayden o endan kibaru mo kokkata o kakin kina yo kibaru gongaajo non laddo nafowdu kono leydi
vrai vérifiable et utile pour notre
dalila laabi jukkude leydi Niger di sedao juddini gada jippinol laamu demokrasi ko sogeji gadi laso e jeegom lewru juillet tandu ujuna didi laso e tati hande ni lumotobe meden mawbe nannobe are leydi meden diande ni no donno boytoro duni fa hande beedol ceede itte de parkuji desirde loreji mabbe ton andan ni ko tonu leydi Benin gonno biabe joba en ketino ko Sani Shekarou ardido fedde de andan ni ko wi ko mama ada wadi firtade ngal fulfulde
yanzu zance biwini jonka laabi didi ni godi are amin kambe loreji ko joji are din wodi du der dekitol jungo do derol ko leydi bene e niger wadi cdao wala hala der mum denne paddaki gineji din wala der dekugol jungo do derol ko tawa hakkunde leydi didi dem nani du joni are amin paddama loreji gondi do lawol natude din do no ton der parkiji faddede tawi du are tawade der mangazaji e gondi der loreji le parki din fu cede njobante subaka alla fu dum don du no waddan sadornda mawdo sabu are tawade der por kotonu no padda den kambe loreji din fu cede mu wonana ni no beydo non subaka fu
ana takara muso ne kudi
illa asawe laso e jegom lewru utti tan du ujna didde laso e tati dum hadi duni fa hande wadude jahangal jamma der lanaji diyan do mayo cakan taraje departement ga gonda awjo tobe lanaji di duni fa hande do tanade lawol hadude kan en jilo do na kan en gadida himbe jahangal jamma do mayo go en nanani ko mamman seydu ardido awjo tobe lanaji di en dan ni wi ko fadal alu waddi firtade ngal fulfulde
Chino dangano e chini guno bisabi chini
jonnon nimbe mayo der jama balde majum joini hankin ko wayra nomi wi ato nimbe joltu mayo jama lamu watti dum minen do min do tanto gol lawol lamu e jida min basi gon fu wala le majum sabu illunange yanuno moyno fu dillano say jango subaka yande jegon kadenda ndayi jomu wari dande ma jama wi joltine mayo fu mo andano ye ito so ito der wuro kadenda talka deni lamu widum acca hunde to seneno yide goga fu acca dum wodi du min jey do miyaji jolnirde den nimbe fu kollama tawe fende jomu joy Nigeria deni nata Niger non lawol wala kebaado der mon do fu to yoy famay gamine kay min daw tanto lawol lamu mida andido
ko zama igdo ko bay
te sawadu ni fahanden do labi durwi didde nyaaw pabbe e rabu majje du ni fahanden waddi ko sarusi meri hubere den dan ni wadi sigila mudun du ni fahanden wattude safareji der pete commune on en den dun du ni fahanden gan helude sembe rabu pabbe de en den nani ko Abdul Aziz Mamman biete do mati ardido sarusi o du ni fahanden wi ko Ilya Mumuni waddi firtade ngal fulfulde
On vient de faire le premier pas.
Mingari wadde lawal amin aranal gollal gattol safare boddi le gallurete sawa koro majjudu woni wattude nebele masiniji badde nder beeri gallurete sawani ndene nebele gattetede wartana dande beeli din sabdon cuudi boddi din taba dum du wartana boppade majji ndelle jema on ko mingara fufude safare boddi den ko min domri engal gollal du buytude jonte pabbe de fadde mi de ngadanno gollal ngal jonte pabbe duudi le galurete sawadon sanne komi elata du ciagal gollal ngal loktoro jeden tabintinanamin ko jonte pabbe dimamu buytiri nane hanti lay
tan passé de ce pic
Festival sukabe du ni banden bi en batu sembin dinde fina tawa do andan leydi Niger non do lawol laso ol du ni fahande batu gu enden hitani kede enden ni dum wadi sigila yewtinaade cellal himbe gan durudi do dun fahande nyaw sukkar tension e nyawuji go don do ni der bangere gudel hubere nyamede enden go o lewru septembre tan du nadidi laso e tati Isaka Umaru ardido fedde indirane cebero nani ko wi ko leyla nu wadi firtaade ngal fulfulde
C'est un festival qui
Batu nyaloma non gudun sigilani sukabe famarbe gambe beltobe keba yaadu yeso der burnam mabbe o batu nyaloma no hauran sukabe famarbe leydi Niger e leydi ego sukabe famarbe be regioniji leydi Niger fu dun ciewata gada fijoji fina tawa men gadan ciewtinaaki cellal himbe bolundu men gadata dum e yilar firtude ko e himbe do nyawuji ga waddude balla ame e himbe be kecoray gan ciewtinaaki lal bannu dum enda fidun caadi sanne kanjun saabi der sigila ame o enda men bi'i men gaddana himbe balla noddu du fijoji fina tawa paadi wadede gada jande sappo didi mo nyaloma gan suka famarbe enda
au profit des petits enfants
illa hitane duubi ujuna didi e sappo didi do enden ni nyame der hubere duni fa handen na biem bangere saga ruggaji duni fa handen di tawa dane mayo duni fa handen to himbe gonno dema maroje en ko diya nyamuno dum himbe be enden ni no he wattude hitere darude ko wattato iru majjum fillo banki lede duni ar duni fa handen der ballal mudum be gadana paddorgol diya amma handen de en dari no deme de enden gonno yehira rafi agre on dan kan himbe gonno bullira Sumana Jibo dekotodo he ardido fedde remobe maroje saga den den nani ko wi ko maru madindini Suleiman waddi firtaade ngal fulfulde
pulle mo mo sa va
ande ni miden baawi wi ude gacce mawde de kulgina fugala rawani min gada nama paddorgul jiyele banki lede duniyaru kan wadani min hecci kengadu governor watti himbe gartum to wadi no woni no wada maroje den enda ba neddo do takeno de wala engrais wala ko do takki enden nafira hande mbotoru engrais ujunaaji jeddi woni toy talka waawi sodude engrais o du kan walirta awre dum sabi miden gatta dani yaade he ardibe leedi be ballira keba engrais o no wodi bi banguji no bonna awre amma min jehi tefoyde safare majji min nangi du goddi majji kolloi sarusi domu ledde e deme gan andude no min gada isude bubi
si jard attaque la studio malangu
ayar leni ni je hano no birden dun ni der ko e kibaruji meden enden ni yewtere pindulul meden studio kalangu handen waddan tariki gorko duni fa handen gollo choddi gorko o duni wi etakena Hamza Abubakar Gube gaaw o wattana duni fa handen golle choddi di enden dubi makko chapande jeegom e didi to enden do gonduci o tawa e jonde o jangudo duni fa handen kiddo jangirde ena illa du hitane dubi ujunere e kema jena e chapande jetati e jeddi o fuddi golle choddi di enden o waɗi duni inde sanne der golle ɗe enden barjariji makko duni fa handen der luɓe kollol ɗo enden leydi Niger e leyɗe Yasin duni fa handen ɗuɗi en kettino yewtere makko kanko e Abdulaziz Ayumma ko firtaɗe ngal fulfulde
illu hitande ujunere kema jena e chapande jetati e jeddi fuɗɗi wadde gollal ngal jiɗa gam momi ɗi joɗi ni noon semine sukaɓe no fijira kaƴe koɗɗi ɗi enda ƴewmi ƴewmi ɓittumi la sowru mbimɓe codano kam battal ɗi garaji tawi mbiɗa woodi taƴirguel en laamu se koƴƴumi kaƴe ɗen sey diidumi e leydi leggal h gaɗumi hepi wadde sakko toye kemmi gaɗumi waɗi ko ɗum laati fou bindunomi kaƴe ɗe enda inde am ɗum woni Hamza nden paami jokkam hunde fo jimmi waɗa wala fo kottiɗi goɗo on mbiɗa wawi waddede ɗum e kaƴe ɗe enda
a heɓay ekkintinede dow gallal
min kay min nimiili gaɗol majjum waɗa fou e ko tuɗɗo kam kano woni min on mbiɗa wonɓe gomɓiɗe ekkita heɓa wawa golle
ɗemutani aɗa wawi famminde min kulle iri ɗe hen mbawɗa waɗirde e mun
ina e makka malet
mbiɗa waɗani an kay hono basi en ni ko wattete kulle eko rewɓe jogoto e juuɗe mumen mbiɗa waɗi portemant ko wattirte ceede en mbiɗa waɗi dogono ala haali keeɗo e keeɗoyi ko dekete leydore fa watte tekke piforɗe enɗa jonno an kayno hunde fou ko mumi wadde fou mi waɗatan ɗum e majju
ka goɗami sina e makka
gollal ngal luuma ko gartirɗa ɗum nanoy
ni gere mbo mayda sana
hono gollal angal tewtiremi jawdi koye sey ni nde goɗɗo ƴami kan tan mbiɗa wawi waɗande ɗum saabu nde ni a yeele luumo a yiyata kulle an ɗe enɗan no sotte jonno miɗo miɗa ekkiti sukaɓe ndeɓe keɓɓe mbawi fou ɓe mbawatte le luumoji ɓe conna hano woni min kayi sana nde goɗɗo ƴami kan on
waɗa
a meeɗi yaade e luumo kollol nder leydi ndi
ɗumnaɗiɗi e joyyi hitande muɗum mi waɗi allual goɗol ngal heeɓi mbarjari mawdi noon ndu koɗo ele fijoji ko francophoni kandu konda mi heeɓi mbarjari mawdi goɗo
nafa kaji ɗi hen keɓɗa
yanzu ba tawi wona renate
allah mi wonko kemmi hen saabu ñallatato gomi hande ɗo mi noddanaka golla hon ngal enɗa woodi du konde a yi himɓe suisse contact kañum e tubako woɗeɓe woɓɓe eɓe garto an ɗo mbiɗa gollanaɓe tubakoɓe gom waniɗo allual allual ngal weliɓe sanne ba anda ka ndeno noon inda ɗum du konda fo golle ɗe wadde
saabu de bisa ayki hannunannaw
bandiraɓe heddinaniɓe habaruji studio galandu e fulfulde ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata miɗen min cintina on duni fa handen ko yande jeegom e mintaji sappo e joyyi on kettinto habaruji duni fa handen battu jooɗa haale kokkoɓe habaruji Nafisa Sirfo kan adato battugoenen komin dilla dumi acca mamma ada yettina habaruji hawsankore e moɗon
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyyi ko RTL noddon laabi joyyi on jooɓata fey muɗum so ɗum ƴarake laabi joyyi nden jooɓaton buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store studio kalangu.